Hey. Banshee Gang Gang.
It's a Madonna the beat.
Tuko club tuna party hadi chee. Na madem kawa saba peke jee. Ziki srai tunawasha hadi chee. Waiter aki kam tunadai. Wape wape wape. Wape wape wape. Wape wape wape. Wape wape wape.
Tiripo tu, menishika. Amen twek twek, nime mbao. Sini nyime, shamba zarao. Nime irusha, kai daka. Kai pepeta, kai penda, nkai press, kai ramba, kai regeza, nkai chapa. Either Rusi, ama Jerry. Nikishamba, kiko ready. Nimekichimba, nimekirima, nimekirusha, nimekipanda. Tafataraiza, dona mwaga.
Tuko club, tuna party, hadi che. Na madem kawa saba, peke jeng. Zikis right, tunawasha, hadi che. Waiter, aki kam, tunadai. Wape, wape, wape.
Tunadai.
Wape 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 miucheza unyama kinyama no mpira twede unyama mpira chia bikta wanyama mifisi na siyo munyama majina kataka siba siba memukura twiga biru krab majini ya gumate kijanini yako rusho nire temtelezo student nianze kutelezda ujue jui Vanessa game na imada ki professor student tuko krab tunapati hadi che na madem kawa saba peke jeng zikis right tunawasha hadi che waiter aki kam tunadai wape 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 wape
ulidai niko sioka kono kono ulidai yangu small dogo dogo getu vitu bigi no 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 miss sector pono pono nimelewa niko maji wape mzinga nina ganji pea masi pia magi wape.
Tuko club tuna party hadi che na madem kawa saba peke jeng zikis right tunawasha hadi che waiter aki kam tunadai wape wape wape
tunadai
wape wape wape
tunadai
wape wape wape
tunadai
wape wape wape. Tuko club tuna party hadi che na madem kawa saba peke jeng zikis right tunawasha hadi che waiter aki kam tunadai wape wape wape
tunadai
wape wape wape
tunadai
wape wape wape.